studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatari chapantete e go lewru juye sappo e jeddi yamne jabbiri masilimaaji chapantene e juye odo wottu goto wodi do radio dane duansa sekirabon competitive wiidi balde didi tiagal ko woteje di ngadi leedi med en di le gede de fomu far utti noppi muru wattu jonan hemti nono jababuji di kani hokkirede jababuji ni suudun dokke wajibule kere duuji tin du yurot so ngabba do rezo ngay iso yotto faale capital gal kanko ministre kumido kabar woteje le leedi med en di som hokku heba hokku dido jababuji arande jababuji resultat baccalauréat dum yalti kenyen be kolitiwi ley noga e jettom sukabe jokolbe kanyen ke jabbade le temdere fu dum sukabe noga e jettom ke jabbade rawane le temdere fu ko yat chapatoto e jettom jabbi secrétaire bi wonon sembe kabaruji dimi joginio do kikidande bi bismillah modon e hedate kolitindiide balde didi ko wotteji didi jabbi le leedi meden di jamare nde fu an hettini wattu jonono jababuji di kani hokkirede dum won le balle gon le leedi meden di du balle politique de homo e mabbe fanni utti noppi mudu fa jalon dido jababuji kani hokkirede kanko mumin sende bo yiltiki wattu jono le dedo gede kede mo ko mo hebi do hen
tagal wotteji di wattu joni o dartobe lamade be mon fu ana wondi e limtudu ko hebi farde jabuji arandeji hebede fedde yerdeni ana wondi e limtudu jabuji de hebi tafo kenye le ko be joddi etinobe kabaruji directeur campagne au parti hirdbe lam holiti wide ngui kaaji ngadi e woteji di dum wadi torado mabbe faysi jabuji di ditimayta fon mamadou janga wa effet de humininde hala campagne soumaylo sisse
quand vous prenez les localités
so holita ma wide le nokule honatar kint kalatay almustrat wotobe ujunaji nayo na jetton wotani hore jolam o le nokku do yibbe ngala wottu joni batte rafindeenagu e dum idum tiidi famede idum hollita wiide nambara wadama miden darda e mabbe be kisa dum kas yalla jababuji lobbi an hebe
transparent possible
hedde hore jo leedi ni won ibeka himbe mum kolliti wiide dum wana gonga e wi mabbe di kayfangoji ben en sabe jida yaadirinde libama wadi sana kala di halaji mamadou kamara yo goto e hejabe hala nda taw lamade ibrahim boubacar keita
so womo taikiti jababuji arandi ananjalta kanya wala yeso ana yafi e juude jomu haifade wobbe wiide be ben gujja midum mila wiide wattu joni miden kani domde tafon jababuji lobbi injalta so tawi balle politique kibdube lamu jabay dum be ben bawi wonde nodango heddi cuudi sariya humani be dun hono cour constitutionnel
ministre huminde lamborde de ana wonde wattu joni o wadde limtongoji do e aljumaare warone de jabuji arandeji ndokete
holitindi wiide handen gede de fu dum tan domti dido jababuji hokkudeedi wana ko yaafi sabde le kere duuji to iwrodo so ngabbo warde do rezo ngaydi so yotto le capital gal kanko ministre kumido kabaru woteji le leedi med indi so hokka jababuji arandi tagal mudo cour constitutionnel kanyum jabantan no dido jababuji ngorri fa keben famtade kede Ousmane Diko
dabare andinde jabu wote fuddiran martande kumpa talki wote se biroji di uddama se dun tilima di fuddi kawrinte nokku goto fa jabu goto hebe fa warde e tongude hen ko heba se dun bennima yo mobude jabu di fu leledi mendi nokku goto hikka waddugol jabuji gondi faade goddide de fa warde e uddi leledi men yo avieji minisma wardata kanyu ebe famabe e wi seria wote ka jabuji adandi yo ministere lamade leledi men andinta le balde joyi tagal wote o yo dum wattu kessa do fa jabuji di fu martane kumpa be jabaali du kolita cour constitutionnel andinawo jabuji tentiliidi ndartobe ana baawi kolitinde jabaali le nyalaade didi se jabuji adandi kolitaama e micintindo hitan 2013 de sappo e go'o gonno wullitibe ka jabanaka wote didi o president hitan 2018 ana sarta nyande sappo e didi lor out warorundu
sekirab so ngabido be malame ande galo do bayni tottol mi joju modo nono dimi do numero didi di andudon di kambe honjo tobe urube tiagal leedi kam ne wombe leedi malindi be ngadi hono imu gol mabbe arande gol bete hande du won jidube mabbe suudu ministre humini do hakkunde mali ele godde be kolliti wido woteji ngadi leedi med indi le noga e jene lewru jondo fesu dido woteji ngadi won do ko yubaki fo heba leedi med indi nobe kolliti wide fa keben famtade fa hande kede Ousmane Niali Bouli e mumini sendebu
e wi honjo tobe union africaine ko yubaki taikitama le nokku yokaji le leydindi o mundarda e lamu o o wattana dum hakkile le lalingol wote goddi yayi boni yo horejo fedde honjo tobe union africaine
yayde point fo jade
gol on wadiri ni wonko gasi wonko gasari nenno darte joni hedo hani wadede kase fa golle o ede yade yeso fedde union africaine de wala fuko wondi wadde fa bo leydi malindi darono pati bashi wada hakkunde bale politique de ko ay wadde toro goddo tagal rafinde na gondo joni on woni imadara amé yogabe amé joni ko tan ka danya hiddibe do jokka faabade leydi malindi
du peuple malien
yo dun dun taykiti honjotobe union européenne be ben darda e keyabe bale politique en be joina hakkile mabbe so tawi be ben jidi holitinde metti mabbe dum be ngada dum de saria Cécile Kenge yo horejo honjotobe fedde union européenne
nous on observe
et min dari wote dinon ngadira min kolliti du ko woni hakkilo amé be den darta en dartobe lamade e fu ngollira hakkila ko lobbo be tinno pati base wada hakkunde mabbe sini wonko be taykiti ko gasay be umobe ndaro be jabe kollita ho humnibe saria kanyum bay daranade golle mu
constitutionnel
duke ande kabar woteji leyde afrika metti taykitaade golleji ngadaadi le region moti tumbutu kanye rafi ande golle gollobe woteji yokaji
nous avons remarqué que
min taykite woteji di kangadira mon jidira faysitawa wonti dallaaji seeda ngadde won nokuje e menji tidallaaji ngadde seeda hono tumbutu moti fayde bamako do won ngadde won biro ngaji di udita ka damude law kumunibe golle woteji be du on yogabe pamay golle mu no yarata sanne dun won etit allaaji di nenno ko wiyede dun wa wadde fa wiye woteji di ngasay ngadira ka le labal
ci se passé dans la transparence
kon jotto be leydi ndi e aduna rundo fu anandada e bale politique leydi mali ben jaba jababuji ndoketeedi yalla pati dun lato sababu irtude basiji ciagal woteji
mali ko be gombe leydi france ndi kambe dubbe gotiki ton hecci kenen be koliti le teme drofan bado yimbe le chapane jattom jaltube so jey goto yiton wonti dalaji dibe mati wakati de biro ngaydi kani uttede kanyam nyamduji ko ndokka ton ko dum holitimbe widdi do nyamduji modja wattu jono dum wadi nyawuji fewde mabbe be gondi e wadde do hen konjali du kede ma kon ko noddete kunde kum jallo o le fedde seninde o woni ko mo sifi do hen do fecci tango mumini sendebu
yo arando ante kitade yeru o jama bibbe leydi mali yaltude wotude mi den bawi wiide jama jaltudo ana wara e cippan e jetton do temedere fu biro ngaji uditaaki e wottu won uditaadi 9h goddi fa 10h ti dalaji kewdi kebama batte ko gollobe hewbe bama ka kambar mun le biro ngaji yokaji yimbe didon tan woni ton kambar mun le biro ngaji kewdi yimbele kewbe mbaway wotude min kebbi ti dalaji batte sandwich ngaji dokkadi le biro ngaji di yokabe be nyami dun tuti deedi wobbe dogi ka police be kay ana wondi e wonde luga gol dun latike sababu bonude golleji woteji le biro ngaji kewdi
ko kollitiwide don so kobbe nayo kanyo yonkiji muden karba idon wobbe do barminama nokko non dirtel so may idum le lamu jenno dum wodire ngalure jennde ko yata kilo ngaji nogay mi cittaden wide wakkati fu gube joyen kabwada na mem dirale odo nokko kanko non dirtel ahmad ak muhammed holitan wedle fedde msa nde o woni won yimbele karbe be yonki mako kenyen to menaka to dum wodi wakkati sappo e jetti yamde hakkuni misidde mabbe kanyen lum mabbe wongo tongo holitindi wide jababuji bakkidi di jalti kenyen leedi meden les thèmes de refoko buri sukabe noga en jottom kanyen kebi jabbade mitite den wille rawani le thèmes de refoko buri sukabe chapantato en jottom kanyen kebi no jabbade be bi ngombe le cambera be kanyen ardi le thèmes de refo chapande joyom en jottom kebi jabbade ton so jukido bomako do le thèmes de refo chapantato en ayon jabbiki gawa kanyen tumbutu ngoni tiagal fa kebe famtaade kedama konko no dettido muhammadu may gawa konko lami dido golleji ko bo sifirdo hen do foccitan usman diko
yo ujinaji temdere ngo e temetata chapande jenam e jeegom jangobe ngadi bak ujinaji noga e dido e temel jena sappe jeddon ngoni hebube ana hawra le temdere fu noga e jetton e buccande chapande je e didi se yewama yo academy rive droite jogi le temdere fu burbe hebude sabe chapantaton e neyo fawarde buccande sappe jenan kebi kapati jeggitena nyongitibe ardibe e hebude do temdere fu yo chapande joyon e jetton e kewa yo seri gortan wonno dum waddani dade heddibe be do serifu ana fanda jangobe worbe e rewbe worbe be do temdere fu yonego e jette buccande chapande jeego e jetton kebi rewbe be do yonego e jetton e buccande noga e jetton kebi hakkunde noga e jette chapande tati didi heba ko urdi waawa wiide yaari tagga sabe pati jeggitan narwani jandeje hon jokkitere ngadi ne
cours de remediation
studio tamani yo fa ballamu leede swet Danemark, Suisse et Fédéral d'Europe.
sakirabe lodo nen le réseau ngaji meden di en fuddiran do gawo do be mbi hecci kenen wakande woteji di ngadan nonde yimbe le fedde cedia won jaabo hon jaa ton dido woteji woni be ciutu be ngel do mobile jangal mudo gube joyna kaborde gonde ton de jiti ngel do mobile ngarti kokki do gouverneur gondo ton o do kadde ten bete hande kabaruji meden di do won kikkide hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade heejo jame ka faande kedde hedaade do e seeda hon andirdon no yotirnde an wottino don jaafu don do godo bopollo
Sido Tamani